kulankan dhexeeyey maamulka degmada Bardaale iyo bulshada, gaar ahaan ururada dhalinyarada, iyo waliba muhiimadda sahayda wada taladow isbarasho iyo wada shaqeyn faylan oo dhex marta ururada dhalinyarada iyo maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Kulanka iyo waliba andu soo dareeriyay ku qayb galay xubnaha maamulka degmada oo san guuray gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa. Walinaha intuusa kulanka dareeriyay lan ku hadalay sida markaasi anka faylan dhalinyarada degmada maamulka iyo iskaalada qoran horumarada degmada qaybasha shalgidisana. Anku horeyntii waliba kulanka hadal ku jeeday hana kumidee ururada dhalinyarada, walina iyo marka hore hadhawayna maamulka cusub, walina iyo dal badan inti wala wabda baahiyaha dhalinyarada degmada Bardaale.
Hasanin dadka eelkan gacanta ka haya dawkumadii fatahaadi dhiidi mayba la raay gargaarka anka hore ilaani deer nahani li deeri biyo nagada runta hadal faal dadka gacanta eelka ka haya eediyada ma hasanin in bi nadiif ah la helo hoob la helo kor tangal waxbarashada eedan kara dheerada eedan ma hasanin sidii mayba la raay bursha wal ambaran waa wada in bawliyal waana wala geekani dhiki sadaha dadka doomiyay sheegay in obogay obooday inaaday unanta ka gurin sab kalaan wala unan in geebi waxbarasho laanto iyo waa ay galiilan inuu ay gelin la sameeyo bulshada la hakeer iskuulaadka inuu ay gelin la sameeyo bulshada iskuulaadka la hakeer su'aalaha inta ka jirta ay wal dad bareen meelanka jirta ay wal dad bare dhalinyarada soo noqno wal ha bardan maadoon may balaray Kenya in ka badan Ethiopia kiigda Masar Sudan may balaray wadamada meel kasta ku qoyan dhalinyar badan may balaray wadamada shisheey badan ku qoyta meelan rog ay wal dad bare dhalinyarada ma dhahanagaan oo degmadii qoyan mayba maayn badan iyo aragayna meelanka diidato iyo degmada ka rooga koran oo dhaatada ku hel koran gudoomiyay maayn aragayna inoo maalin nagadan
beegoona meelan shal gaaday lama meelare basic needs wala roger needs you want sal shalare tankum darang mayba tan oo needs ke oo baahida aasaasiga bulshada jarawsha may muhiim ah sidashii asalanka ku in la helo ku in la helo lama inii caafimaad leh sidiini la helo meel raay qofka labisaan walaa isku labisado madax ku tabna tan kumuyumsan ama bonji code maybo inii la helo isbitaal guud oo qalabaysan oo dhameystiran degmadu walba ku dhimanaan madaxna saas laha ka jirta qaybta hoyda dhallaanka ka jirta qaybta meel raay qallinada degdeg ah ka jiraan nooc kasta oo la kulo oo degmada u madax banaanto
gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Cali Wardheer Abdiraxmaan Duuyo oo sinni meelasay hadal ku jeediyay waliba ururada dhalinyarada degmada anka baaqay in iyo mar walba isku duubnaadaan ka maamul ahaan iyo ku shaqeey doonana walka soo dhalinyarada horumar diirsiyo koraa
isigaato dhalinyaradii eetin unun dhalinyaradii leena meeldi si roogdan madax roogni waqtiyada shal gadiisnaayeen laakiin may waa stage oo dadkii asaabtay haddii dadkii waalidiintii ay hamareen yahayne may waa school Bardaale ka bilaaw ila galaas ka farad Bardaale ka dhigaday waqtigan iskool dhigaday may waa wal af ingiriiska dhigada buu halin ku wayaali Bardaale maalankii uu ni kulli isolation deensadaan isigna hata walaayn online ay ino may leeyahay jaamacad adduunka yaal farnyaagin leesin jirtan tii sun telefoon ku daartan nasiibkiisa in la tiin waysan tusaase meel hata shal roogt idan shal dheert yaradii oo nasiibkaas lahaytay ta asriga oo ati jaro walweel banad advanced in hal kulmeeno haysadan in dadkii geekii usugu haytay dawladnimadii inta ku jirt kulliidisano isin contention geekii script ku asidan dhagadaas in dhagatan nasiib doro Bardaaleyada lan ka dhagado hayaad station ku aan ku qaado midalan madile dhisaay madax ku qaadan aan geekii dadkii mariday hayt hal shilling oo noo dawlad dhiibti ma ka jar Bardaaleyn ku dhisi shamiinta fiido ka yaalan baabur isku roogi ayaalan shamiinta dukaanka yaad meel raay usaa wal wilba dadkii leen ka nagaday iraadin bin sal 400 meter in ku badan oo dirbe Bardaal boqol sin hajar station ka geek tilyaani jid ku maray dhisaay meel isu station wari hayt booday la saaray dameerolay ka haare in dhisma walna ka banad lambeys ku batay oo waaba waan lahayn meesha intay shideediye talalis lahari talaho bulay hanna soo subsuway antum isin sheegasan tabar laan mihiini mana hoolo lan waayay meed isdu aysan galnay laakin talalaana aan mugani biin walan baahnaa dadka oo caafimaad iyo wal ku fahmo oo dhay sheegay dad biyo intay aan ahaani oo masuul waraabo hayo toob run fadaasan isina la afi anta dhikaas ka toob un haan waraaba in masaaqi deey mugo dadki wal bangab dhahan ka gadaana jirin ani jirin may soo soo may ku higda in eelko nadiif ah lan qodo shilidiy ku higda hadii uu soo bi korno madun ma amul ma sheegay nu su'aal ila way waha dulman qata wal geewil bool ku wado koro dharaara hol wado ko aan ku badan geey ku geel qaado hay in inta dadka meel raay beer ku jiraan oo kulliyo lamba jirino inta lagaa marna qaal ha dhimade kulliyo beerka lagu hay dhabtan hadalnay way sababan ah biyo madun aad hoob ahaan ka jirto aaday aw ka yiri gaadal ha biyo si waraab hayaan afimaad xishay meenter isbitaalka kulli may buu walba matraayn hadii dadku biyo joogaanay number 1 aan inga torto taas madu ka faata marad
Ali Wardheere Abdulrahman Duyo gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed oo magacaabay maamulka cusub ee degmadaasi hoggaamin doona intii la ku doorado golaha deegaanka degmadaasi iyo weelada doonta maadaama golaha deegaanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo shal dirtay maamulka cusub yahay dibadda kulamo uu la qaaday bulshada qayb shir gadeysan si uu su'aalo badan ku dhugan sida baayadka ku jira degmada Bardaale ee gobolka Bay